Obama ijambo yavuze ryadukoze ku mutima njye ubwanjye nuko yavuze ngo yizeye ko urubyiruko rwa Afrika ruzageza Afrika hano heza. Icyo cyizere afite ariko yakigize kubera uko yatubonye twebwe nkaba jeune twari turiyo.
Ari mu banyarwanda batandatu bitabiriye amahugurwa ya YALI Young African Leaders Initiative mu mwaka ushize yashyizweho na Bwana Barack Obama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abanyafurika bato bishakemo ibisubizo. Bwana Marcel Mutsindashyaka umuyobozi wa kampani Umuseke IT Limited izwiho ku bikorwa by'ikoranabuhanga n'itangazamakuru aragaruka ku biganiro bagiranye na perezida Obama
aravuga ati mfite icyizere ko Afrika izigeza kure binyuze mu rubyiruko nkamwe na initiative zanyu mufite.
Mutsindashyaka avuga ko yatangije kampani Umuseke IT Limited mu 2011 ari nayo imenyereweho urubuga rwa internet wa eshatu akadomo umuseke akadomo rawa ku makuru atandukanye yari umwe rukumba afite icyerekezo
muri genocide na mbere yaho bifashishije urubyiruko n'itangazamakuru kugira ngo basenye umuryango nyarwanda ari ibyaje kubyara genocide yahitanye miliyoni y'abantu. Turatekereza twebwe noneho nk'inzira karengane zabyo abantu twe turi urubyiruko uyu munsi ari twe turi batoya twe twakora iki? Niho twahisemo rero kwifashisha rya koranabuhanga noneho rikiyongeramo ariko rigasanga itangazamakuru n'urubyiruko ariko byo bikaza kubaka amahoro muri wa muryango w'abanyarwanda wasenyutse. Icyo twumva kiba kiduteye ishema nuko ibyo dutangaza byubaka wa muryango w'abanyarwanda wasenyutse. Twatangiye nta n'umuntu n'umwe uzi ibyo turimo gukora ariko kugeza ubu ngubu mu gihe kingana n'ukwezi kumwe dusurwa n'abantu miliyoni ebyiri z'abantu basoma amakuru yacu tuba twanditse. Izo miliyoni ebyiri rero usanye imitima y'abantu miliyoni ebyiri mu kwezi ntabwo urimo gukora ubusa.
Marcel Mutsindashyaka w'imyaka 26 y'amavuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigishirijwe muri YALI University uburyo bwo kuba umuyobozi mwiza mu byo akora ashimangira ko byamubereye umwanya mwiza wo gusura ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka za Microsoft na IBM urwego n'abafatiraho ejo hazaza kandi ngo byarushijeho kwagura mu ruhando mpuzamahanga Umuseke IT Limited.
Urebye muri rusange hari ukuntu abantu batwumvaga akenshi wasobanuraga ibyo ukora banakumva ibintu by'abana ntabiha agaciro akumva ko nyine ari abana bari hari abarimo gukora utunze udasobanutse. Abasomaga ibyo dukora nibo bari batuzi neza ariko abandi batari batuzi ntago bamenyaga neza ibyo Umuseke ukora ariko kubera ino gahunda yari byaragutse byaduhaye credibility biduha isura nziza mu bantu noneho bibakururira bose kumva ibyo tuvuga kubera ko kampani yacu yamenyekanye ku rundi rwego rutari urwo mu Rwanda gusa ahubwo ku rwego rw'isi. Ibyo rero biduha ijambo noneho bidufasha no gucuruza ubucuruzi bwacu ibyo twanditse abantu barabisoma hanyuma n'ugiye kubwira uti dukora ibi ngibi akakumva vuba kubera iyo credibility wagaragarijwe kutari urwego rwo mu gihugu gusa ahubwo urwego mpuzamahanga.
Abatambutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afurika beretswe mu bitekerezo n'ingero bifatika ku ibyo bakora bigomba no gusakara ku mbaga nyamwinshi. Umuyobozi wa Umuseke IT Limited yahamirije ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubona amahugurwa ya YALI yahaye imirimo abakozi batanu bashya biyongera kuri 27 bakorera mu mpande zitandukanye z'igihugu. Theodomiri Ntezirizaza arangije itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko uretse kumufasha mu mibereho ya Kigali toroshye ngo binamwongera ubumenyi.
Ejo hazaza navuga ko ari heza kuko umuntu uko agenda akora agenda yiga nk'ubu wenda uko nageze mu Museke meze ntabwo ariko nyimeze hari byinshi nahigiye bivuga ko ibyo bintu nimbihuza n'ubumenyi nari nsanganywe tuzakora byinshi kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho kugenda neza.
Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kumvikana amajwi y'urubyiruko rwitotombera kubura imirimo n'igishoro kubashaka kwikorera nyuma yo kutemeranya nabo bwana Mutsindashyaka arajya inama.
Ntago kwikorera ari ukubyuka ngo ujye hariya gusanga ibintu biraza. Impamvu binanira abantu nuko bitoroshye ariko impamvu hari ababishobora nuko bishoboka. Kuvuga rero nawe birashoboka ko ashobora kujya hariya agatangira business ye agakora hanyuma akazatera imbere ariko ntago ari ibintu byoroshye. Ni ukwicara agakora agategura umushinga we akawukora buke buke. Abenshi muri bo ikibananiza nuko yumva ko yabyuka mu gitondo agatangira kampani ije gahita ingana nk'Umuseke kandi njye maze imyaka ine n'igice nkora. Bisaba imbaraga bigasaba igihe ndetse na planning ukabitegura neza ukabishyira ku murongo.
Batandatu bavuye mu mahugurwa yari mu 2014 bishyize hamwe mu kiswe YALI Rwanda batanga amahugurwa afasha urubyiruko kuba abanyamwuga ba nyabo no kugira umurongo ngenderwaho mu gutegura ejo hazaza habo. Biratanga icyizere ku babona ubwo bumenyi no ku gihugu muri rusange. Intumbero ya Perezida Barack Obama kuri iyi gahunda yari ni ukubona urubyiruko rwa Afurika rwikemura ibibazo kandi ngo hari icyizere ko bizashyirwa mu ngiro.
Twageze dusanga bamwe imitekerereze bafite kuri Afurika atari ko badusanze, bari bazi ko ari urubyiruko rusinziriye, urubyiruko rutazi ibyo rurimo, urubyiruko rwibeho ngo rw'abanebwe. Tugezeyo babonye ibyo dukora, urubyiruko 500 bavuga ati tiens Afurika none nuko imeze, basobanukirwa Afurika neza. Niba rero ubona Afurika unyujije mu rubyiruko ukayibona ko ari umugabane ufite ishyizere cy'ejo hazaza, akabuza bizagerwaho.
Buri cyiciro kijya mu mahugurwa yari kigizwe n'abantu 500 bo ku mugabane wa Afurika. Inzira yo kuyageraho ni kuri internet. Ehe, kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.